kati nyapiri nyakutia afazi maletu nyakudo madradi ya milenio Vakuwa baby we akasente sura amkinga dale kisasa my baby mingwaya mimombasa minakuru mimumafu my baby mingwaya
Nyakudria Okumani letu Nyakudo madria dia milenio Ekati se sura ufudiwe mimunga Nyafamandi woro miaikomani woro hanila Mizasa wambeku mimu mavakuwa haniwe Akasende sura mkinga dale bare Uganda My honey, maduato Makambala, my Uganda, mamu mivuhi My honey, maduato Makambala, my Uganda, mamu
Parichini ya maworo mini Nairobi Mombasa Nakuru Kisumu Mimu mafu Harambe 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 Yao
Domai Chris J Azini chandiru leilai Zamba kweri Chandiru Ale mia mpamba Mia sima tete
Eka maradi nanga inalingie mingi yo mwano yo
Atate nyo masira
Eka malera ata ebi maparichiri ya maworo mini
Atata mamimira Uganda DRT4
Harambe 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 Harambe
sana samba you are sweet and any sugar mina kupenda sana
amoki Nairobi life is sweeter than cocoa amoki Nairobi
mina kupenda sana. Samba you are sweet and dani hani. Mina kupenda sana. Samba, nyamu, mavu, nyamu, alemi, ambamba. Samba we nyamu yo. Samba, nyamu, mavu, nyamu, alemi.